nimeshindwa kutunza siri. Nikiwa single siwezi kulala usiku. Ukiniacha natumia dakika mbili kurudi tena kwenye relationship. Naishi nimerogwa, so mzima regivena napenda nani nazama mazima. Naishi nimerogwa mimi, so mzima regivena napenda nani nazama mazima. Oh, oh, yeah. Siwezi kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Oh, yeah. Siwezi kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Yeah. Sitaki kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Panda mti, naendeleza kilimo. Kwani nani alikwambia nyoka anachagua mashimo? Kulala kama panga ndo siwezi, ndo maana ukiniacha kimara napata mchumba mbezi.
Naishi nimerogwa, so mzima regivena napenda nani nazama mazima. Naishi nimerogwa mimi, so mzima regivena napenda inazama mazima. Oh,
yeah. Siwezi kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Oh, yeah. Siwezi kuwa single na kasoro gani ni baka niwe single. Sitaki kuwa single na kasoro gani baka niwe single.